Emadolweni awusise Pakistan yudinga amadle endoda asicale emathangeni awusise emadolweni awusise Pakistan yudinga amadle endoda awubheke ngezadi lethu yubheke ngezadi lethu ayubheke ngezadi lethu yubheke ngezadi lethu yubheke ngezadi lethu ayubheke ngezadi lethu yubheke ngezadi lethu